secrets you kept inside. Living is stranded with no word to hide.
Ngiyaxolisa, bengiphika nabangani. Ngiyaxolisa, futhi lami ngiyalibona, futhi lami ngiyalibona.